think she's ready. Toma kungelula, slow kusabalaza.
Siphila nesifiso enhlizweni. Toma kungelula, slow kusabalaza. Mandaba baba pusha, ungayeyi amaphupho akho.
Cancer the kiwi. We still they look on God.